Gamere tegeze zanti jakweta gubumbi chendesa Uganda kula niso chimbe cha Ebola. Ebola ya lebi langiru kula kwa umu Uganda kufanyuma urumu saji nzalo ya DRF Kongo kufira mbaruri ya chivuli mkampara jibufu deko. Wairu wabade wakafubo akasinkanyiza minisue nsonga ziri ulamu na bitongo lebi wanyisa garuada kakambe kumutendira kwa Afrika kwa se bitongo lebi nachewa ebifayo ku nsonga ziri ulamu. Omansi mkula minisibu ulamu dana atuine hagami inti masisinkanyo wabaze mbali ya bumbi chienda ezigendo kuyamba komo kunyweza nukewira ichiruwa dehe cha Ebola kumusalo za Uganda mawanga maano kusinga DR Congo okusawo marwaida gatambula mobile hospitals kosa okusomesa abantu Ebola n'ebirala bingi.
Ekyobutabeera ne case mu Uganda kati tekitegeeza nti tewali disponse nti tugiggaddewo tukyakola era actually kati tukolera ddala amaanyi gonna tugenda gateeka ku Western Uganda gonna ne kosi ne wano mu Kampala kubanga omuleri gye tukyanoonya ene contact of contact or ene kulu bapatana ga baba batuyamba twagala okulaba nti creating a value tulabe nti esente ze tuba tutadde mu response zikolereza tusobola n'okuteeka mobile hospital awo kuboda ababa abalwadde ne tubajanja bira ne balemu okusinikinga mu ggwanga kubanga bangi nnyo bajja mu ggwanga lyaffe nga banoonya obujjanjabi.